Blog Talk Radio.
Mr. Kurandirwa, Mr. Kamanijimba, Rumumbo, and Suri on your one. Mamburi Manam, you two combi, Nimamo Iman and Dabarai.
Shuhuje nshuti muteza amatwi radiyitahuka ivugira i Washington DC turabaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi. Uyu munsi rero turi kwa gatanu, ni tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2022. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro. Igihe ni iki? Ni ikiganiro ngaruka cy'umweru tuba turi kumwe namwe buri wa gatanu. Ni ikiganiro turi kumwe n'abasangirangendo Ali Abdulkarimu na Ipimake na Mushobora, tugiye kubana nabo kuri uyu mugoroba. Uyu munsi bazaganira ku ngingo ebyiri, ndagira ngo tuze guhera ku ngingo ya mbere tureba propaganda. Propaganda ikomeje gufata imizi mu Rwanda. Murabona yuko amatora ateganyijwe mu mwaka 2024 ari kwireba bo mu gatsiko ka FPR Inkotanyi, ubu baravuga ibigwi nyine ngo Kagame yabagejejeho muri iyi myaka 28 bavuga ngo ikipe itsinda ntawe isimbura. Ariko ibintu byantunguye ubwo ni muri bya biganiro bibera kuri space nyine, baravuga ngo iterambere ry'u Rwanda mu myaka 28, bakavuga uburyo Kagame ngo yanze abantu ngo bibisambo ngo bakoranye nawe. Natungwe no kumva abantu bose bahunze u Rwanda babashinja ubusambo, ariko wagaruka inyuma ukabuza uti abo bashinjwa ubusambo nihe bagejejwe imbere y'urukiko bakabarigwa ubusambo. Kumva nk'umucuruzi w'umuherwe Rujugiro uza mu bacuruzi ku mugabane wa Afurika ba mbere 10 aregwa ko yibye amafaranga mu Rwanda, aregwa ko yibye amafaranga yo mu nganda, kandi tuzi imishinga Rujugiro yakoreraga Abanyarwanda. Ubwo singiye kuvuga abandi batandukanye bagiye bagira imyanya ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Itekinika ikinyoma muri dictatorship niko bigenda, buri butegetsi bugiraga kuryo kabyo ubwo kiba kugira ngo buyobye urubyiruko. Iyo ni ingingo mbere tuza kureba rero mu bintu bya dictatorship, uko Kagame abeshya urubyiruko avuga yuko abahunze u Rwanda bahunze accountability ariko ngo biturutse ku nda nini zabo n'ubujura. Mu ngingo ya kabiri turaza kureba mu nteko ishinga amategeko, haravugwa nyine muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, aravuga ubujura, ariko ubwo bujura buvugwamo nanone ni bwa bundi abategetsi bahora bavugarukaho bari kuba nta gisubizo kitomoye gihari. Umugenzuzi w'imari ya leta akaba agaragaza nyine uko bakomeje kwiba umutungo wa leta. Turaza kubireba tubisanije n'iyo ngingo ya mbere, twibaza tuti uwo uvuga yuko mu myaka 28 yateje imbere Abanyarwanda bashimangira ko ikipe itsinda ntawe isimbura, bavuga bati tuzakomeza tubane na Kagame muri manda itaha, ubu hasigaye indi myaka ibiri ariko kampanye kumwamamaza ikaba yatangiye. Muri iki kiganiro kumwe na Ali Abdulkarimu na Ipimake na Mushobora, ko namaze kubivuga reka dutangire tubasuhuza mbere ko dutangire ikiganiro. Comrade Ali Abdulkarimu, salam aleko, ikaze muri sala ditawuka.
Aleikum salamu Comrade Serge, umeze ute? Wakoze cyane kuba wateguye kino kiganiro ukanadutumira. Mbona n'umwanya gusuhuza rero nsuhuze Comrade Ipimake, suhuze n'Abanyarwanda no kudukurikira muri uyu mwanya n'abazadukurikira igihe kizaza.
Urakoze cyane Comrade Ali Abdulkarimu. Comrade Ipimake, ikaze mu kiganiro cyacu uyu mugoroba.
Ndagusuhuze bwana Serge, kandi ngushimira kuba wongeye kuboneka kugira ngo duhurire muri iki kiganiro cyacu. Igihe ni iki? Ndasuhuza mugenzi wanjye Ali Abdulkarimu, ngasuhuza abatwumva bose kuri radiyo yacu itahuka. cyane cyane abayoboke bihuriro ryacu RNC n'abandi bose bafite inyota yuko ibintu byahinduka mu gihugu bigahinduka neza abanyarwanda bose bakagera kuri bya bindi ya ntego yacu ubumwe amahoro n'ubwisanzure nizeye ko turi bugira ikiganiro kibura koze bwa Serge
urakoze cyane comrade Epimach ibyo ni ntakuka bigomba kuzagerwaho nkuko bimenyere muri kino kiganiro dutangira na isengesho rigufi comrade Ali hari isengesho ry'amasegonda 30
yes twiyoroshye rero ikiganiro cyacu tukiragiza imana amana nyagasani turehereje imbere yawe tukwereka kino kiganiro tugiye kugira tukwereka n'abanyarwanda bagikurikiye n'abazagikurikira bose tukaba tugusenga mana yuko ari uduha ubushobozi ubushishozi n'uburyo bwo kugira ngo tugire ikiganiro cyiza kiviramo abanyarwanda umusaruro bakagira icyo kibunguraho mu bitekerezo byabo hakagira icyo kibunguraho mu mugambi wo kwigobotora iriya ngoma y'agatsiko ariko bikagira n'icyo bibafasha kugira ngo bagire icyizere kuko kenshi usanga abanyarwanda barataye icyizere yuko impinduka idashobora kuba cyangwa se yuko bagomba kuba aribo bameze nabi turizera rero yuko ibyo tugiye kuganira ari wowe uduha ubushobozi n'uburyo bwo kubivuga neza tukabisobanura neza ibi byose mana nyagasani tubisabye twizeye yuko ubiha umugisha kandi ube muri ikiganiro hagati murakoze mana amin
murakoze cyane reka dutangira rero insanganyamatsiko zacu nk'uko nabivuze ku ngingo ya mbere reka turebe uburyo dictatorship yubakwa n'uko abanyagitugu batavugisha ukuri iyi ni insanganyamatsiko ubona muri iyi minsi hari ibintu bisigaye byaradutse ku mbuga nkoranyambaga hari propaganda yo kuvuga bati Team Kagame 2024 hari ibintu byaje byovangwa ikipe itsinda nta wisimbura babeshya bati doraho Kagame yavanye u Rwanda mu myaka 28 turifuza gukomezanya kubana nawe ariko sindi mujye mu kure cyane ndifuza yuko twagaruka nko ku bantu bamwe bakirwa mu majwi ukavuga uti nk'umuntu nka Rujugiro yaribye ukibaza uti yajyanywe muri urukiko ni icyo kimenyetso twashingira ko umuntu nka Rujugiro yibye atarakizwe imbere y'ubutabera nta dosiye dufite mu bucamanza mu Rwanda wakubakira ko Rujugiro yibye ukumva umuntu nka Sadate Munyakazi aratanga ikiganiro akavuga ko Rujugiro yahunze amaze kwiba umuntu w'umubilioneri uza mu bantu b'abakire ba mbere icumi ba mbere muri Afurika watangaga imirimo mu gihugu cy'u Rwanda wafashaga abakene imirimo afite mu nganda mu bihugu bitandukanye bya Afurika yagombye kuba afite izo nganda mu Rwanda ziha abanyarwandakazi uyu munsi akazijyana mu bindi bihugu ni gute bagaruka inyuma bagasobanura ko ngo yiberaga amafaranga y'abanyarwanda mu nganda zo mu Rwanda ubwo nanze kwinjira mu bandi nirwo rugero rumwe ngira ngo twubakireho ukibaza uti muri dictatorship ariko gituma abantu begeza abandi bari bafite akamaro abene gihugu reka tuba twifashishe wenda ino audio kugira ngo byumvikane neza ibyo ngira ngo twubakireho noneho namwe mugerageze kubyumva mutubwire niba ariko tutabyumva cyangwa hari indi mpamvu yabitera ibi byose birimo kuba mu Rwanda ukavuga ngo ikipe itsinda ntuyisimbura harya uwo Kagame muvuga ngo ntashobora gusimburwa ko ari we b'abanyarwanda cyane ku ikubitiro abo bandi muvuga b'ibyiki abanyarwanda
Kinyarwanda aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatangije gahunda yo gukoroza cyangwa koroza abantu batari bafite inka muri iki gihugu buri munyarwanda agahabwa inka murabizi ko amata yabaye menshi turashimira Imana ko ba bana bari barwaye bwaki wenda na benshi muri mu birwa batukura Rwanda nuko bakoze barwaye bwaki cyangwa baragwigiye ariko dufite n'ikizere ko mwebwe mukiri batoya mwanywe amata kubera ko habaye gahunda ya gira inka mukura neza urwangano amacyakubiri n'ibindi bibi nk'ibyo byose ntabwo mwebwe byakagombye kubaranga kuko mwakuriye mu buyobozi bwiza ntiduterwe ibibazo n'aba bana bakuze nabi nk'abaye ingabire nk'abo abo njya numva batuka u Rwanda ntashaka cyane kuza kugaruka ku mazina yabo ariko nabo bizi ba Musa n'abandi bara bose burya biterwa n'imikurire baba baranyuzemo ariko kwaka kandi umwana yabonyeshisha kibondo umwana yabonye amata umwana arakuri wabo ariko reka nsore nganishe ku kintu cyitwa accountability kubazwa icyo umuntu akora sinzi abari kuri iyi space uko bangana sinzi n'abayiriho bose tayito barimo mu nzego zinyuranye z'ubuyobozi ariko ndabivuze ku mugaragaro RPF nta muntu uri kamara umuntu wicaye mu mwanya w'ubuyobozi akakanya awicayemo kubera RPF imiyoborere myiza ya RPF ariko yanyuranyije nayo ntagwa bakamara ashyirwa ku ruhande abandi bagakomeza iki rero ni ikintu kitashobokaga ku ngoma yabo ya Habyarimana ndetse n'iya Kayibanda n'uko abo bakoloni ahubwo wasangaga bikubiye ibyiza by'igihugu bakanakiramo igitugu ndetse bakaba batanabazwa ibyo bakora ariko akakanya urarenganurwa niba tubona abaministre bashobora guhanirwa amakosa bakoze mu gihugu tukabona abajenerali mu ngabo z'igihugu bashobora guhanirwa amakosa bakoze mu gihugu tukabona abacuruzi bakomeye bashobora guhanirwa amakosa bakoze mu gihugu nimugire ngo iyi zahabu cyangwa uyu mugisha dufite tubona akakanya muzabona ahantu henshi yewe ibi sinabigarukaho amazina sinayagarukaho ariko umuntu abakomeye no munsi ejo yakora ibinyuranyije n'umurongo igihugu kigenderaho umurongo wa RPF inkotanyi yaharaniye ugasanga uwo muntu rwose tumushyize ku ruhande kugira ngo abanyarwanda bandi bashoboye kandi bafite wa murongo bakomeze rwa rugamba rwo kubaka iki gihugu cyacu kwitwaza icyari cyo aho izamvugo zo kuvuga ngo urazi icyo ndicyo izamvugo zo gukanga abantu tutanabeshyanya yuko na nyuma yo guhagarika jenoside hari abari bafite iyo myumvire ariko akakanya abo bakaba barashyizwe ku ruhande ubuse twibukiranye abagabo nka ba Kayumba Nyamwasa twibukiranye abantu nka Gahima yabaye procureur général hano afata ububasha yahawe afata icyizere igihugu cyamugiriye arabyangiza bikoresha mu nyungu ze no gukanga abanyarwanda bise twibagiwe umuntu witwaga Rudasingwa akakanya twamwibagirwa gute ngiye kubwange ku giti cyane ni wandahije kwinjira mu RPF inkotanya kiri SGU umuryango wa RPF ariko akakanya yashatse kujya hejuru y'amahame y'umuryango wa RPF y'imiyoborere myiza RPF yashakaga nubwo twamubonaga nk'ukomeye ariko bamubwira no RPF umurongo n'uyu n'ujya ku ruhande uragongwa igikuta niyo mpamvu mubona akakanya ababwira hirya no hino nyamara bari mu bantu batuzi ko bakomeye twari tuzi yuko ari ntakoreka twari tuzi yuko babuze ku gihugu ibintu bitakunda David Himbara nge narabivuze ejo bundi ku Twitter ndavuga ngo mu myaka yacu tukiri batoya twumvaga iri jambo iri zina twumva ko ari umunyabwenge twumvise mu Rwanda kumbi nta kintu cyo kimwibereyemo yari yibereye mu gusahura igihugu abantu bamubwiye atari ku byo bintu ukora ntago ari byo agahinduka ikigarasha akiruka nka mahanga akakanya karimo kuyobya urubyiruko arubwira ngo munkurikira ese uramukurikira he muri Canada aho hari cyangwa muri za Amerika Rujugiro wari umukire wakagombye kuba yicaye hano afashe imfubyi ubukire bwa bushyira mu bantu atanga akazi mu gihugu ariko arahabwa inshingano zo gukora ikintu runaka kuvugurura uruganda runaka akiba amafaranga yarwo yarangiza ajya hariya ngo njyewe RPF yarantoteje yagutoteje iki se ko ahubwo wowe watoteje ukwiba igihugu umuntu rero ngarutse ku mazina sinabishakaga cyane ariko imiyoborere myiza ya RPF yagiye igonga abantu b'abanyamanyanga burya umuntu atari umunyakuri wowe ugashaka gushyiraho umurongo nyine hari ukuntu agongana na wa murongo muri RPF rero ugonganye n'uwo murongo muri ya miyoborere myiza yacu nyine uwo murongo ugushyira ku ruhande kakubwira ngo uya we ntabwo uri kuri wa murongo dushaka kubaka igihugu w'inyungu rusange urimo kureba inyungu zawe bwite buse tugaruke kuri Gahima yirirwa yakaba acuruziza amafaranga kubera ngo atabafunga ari procureur general w'icyo gihe yari umuntu utakinishwa n'uwo ari we wese yari umuntu ukomeye cyane yabanje akareba aho yavuye akaduha ubuhamya niba umuntu aza akaduha ubuhamya ko yaje acukura imisarani akidevelopa kugera ubwo agize miliyari y'amafaranga y'u Rwanda kugera ubwo abaye muri kabineti y'igihugu ntago ayo mahirwe aboneka henshi kuri iyi si. Iyo mwumvise raporo bavuga ngo u Rwanda umuvuduko w'icyo gihugu uri ku 8 n'ibice, wareba igihugu nka Amerika umuvuduko wacyo uri kuri 2 kuri 3, Ubushinwa buri kuri kangahe, wareba akakubwira ngo uyu muvuduko turiho ntabwo ari ibihugu byinshi byawugize. Niyo mpamvu tuvuga ngo u Rwanda rushobora kuzaba Singapore ya Afurika.
Serge rero urabona ikibazo aho kiri n'abanyarwanda badukurikiye, ni ikibazo cyo gusobanura n'ubwo dusanzwe tubivuga buri munsi, abantu kumenya leta z'igitugu ukuntu zikora, leta z'igitugu uburyo zikoramo, zikora mu bintu bibiri bitandukanye. Hariho abantu bamwe baba baremeye kubingaruzwa muheto cyangwa inkomamashyi, abo ngabo nibubona batonesha bagahindura ibiki kuko baba bazi ngo bo nyine barubamye barapfukamye bakoma amashyi byanze bikunze bigira ibiki. Hakabaho n'abandi bantu bazi uburenganzira bwabo, kubera kumenya uburenganzira bwabo no kubusobanukirwa rero no kuba bazi ibintu byinshi, ntabwo ari ukuvuga ngo bazi ibintu byinshi kuko badakwiriye kubimenya, kuba bari informed, sinzi mu Kinyarwanda uko nabyita, kuba basobanukiwe bagira batamira buri kintu icyo ari cyo cyose bunguri, bakibaza bati kino kimeze gite, bakagira batya, hanyuma byajya no mu buryo bw'imikoranire n'abari mu buyobozi cyangwa n'uri mu buyobozi cyangwa n'uwo ari we wese, ikigiye gukorwa bakakibaza cyangwa bakacyanga. Nk'iyo nk'urugero, iyo baje bakakubwira ngo anga, bakabwira uwo muntu usobanukiwe ngo anga Serge, agakora nk'ibi Serge umbajije, ngo tubaze ngo kuki ngomba kwanga Serge, ni kimenyetso ki? Kuki muvuga ngo bano bantu bose abahunze bose mushobora kuvuga ngo bari abajura cyangwa babaye iki, babaye abajura kuko bamaze guhunga, kuki mutabafashije? Kuki mwabivuze ari uko habaye ikibazo hagati yanyu nabo? Ibyo bintu rero umuntu ujya gutekereza atyo akanashobora kwibaza, agomba kuba ari umuntu uvuga uti urabizi, njye aho kugira ngo mbe inkoma amashyi, aho kugira ngo mbe ingaruzwa muheto, aho kugira ngo mpfe mpagaze, kuko abo ngo nk'uyu uvuye kuvuga ibingibi apfuye ahagaze kuko ukurara kuzi byose, niba yarabaye n'umuyobozi agomba kuba asobanukiwe ko bikora, ariko akabikora kugira ngo ahemuke akinye inkoro kugira ngo ashobore kubaho, kuko aba yumva ati nyine koko nta kundi ngomba gukora iki, ngomba kuramya umwidishyi, ngomba kugira ibiki kugira ngo ushobore kubaho, kugira ngo ushobore kubona uwo mwanya, cyangwa kugira ngo singire icyomba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu rero ba dictator cyangwa b'abanyagitugu Serge n'ibyo bakoresha, banga ukuri, bazirana n'ukuri, bagomba gushingira ku binyoma. Tugende buhoro buhoro ku byo umugabo amaze kuvuga. Turebe nk'umuntu nka General Kayumba Nyamwasa bakunda kumuvugaho, katumurebeho kuko we ari no mu ihuriro Nyarwanda. General Kayumba Nyamwasa uzumva bakubwira ngo niwe washinze DMI. Iyo DMI kuba yayishinga ntabwo barayise. Uzumva bakubwira ngo niwe wahagaritse intambara y'abacengezi, kandi koko tuzi ko bari bageze muri Kigali hariya ku giti cy'inyoni y'ubuhazi, sinzi ba Serge warasize bahita ku giti cy'inyoni, singiye babihitiye, ntabwo washobora kwanyura ibyaga bimaze kugera saa 11 za nimugoroba. Hari umuhanda ujya aho ujya kujya za Gitarama n'uzamuka ujya mu Ruhengeri, aho ngo iyo byageraga saa 11 nta modoka yatambukaga, izajyaga mu Ruhengeri zo zagombaga kugenda ziherekejwe n'ibiki, kuko hari harafashwe byararangiye, ababizi barabizi, nuko abantu baba badashaka kuvuga ukuri. Ariko n'uwo wagiye arabihagarika, ntabwo yabihagaritse kubera ko ngo yarushaga abandi kurwana, oya, yabihagaritse ibindimo kuvuga ko njye naganiriye nawe, ariko n'abandi naganiriye nabo bo mu Rwanda baba sirikare n'abandi bari mu politiki baratubwiye Serge kugira ngo ashobore kayumba ashobore guca guhagarika iyi ntambara y'abacengezi yabikoresheje politiki akoresha n'intambara politiki ate yazanye rucagu atoranyamo n'abandi ba community leaders abikora nkuko babikoze igihe yari guru muri Uganda cyangwa kitugumo niko yabigenje nabwo yagiye nko district administrator aragenda batangira kuganira n'abantu batangira gutinyura abantu batangira kugira ibiki ariko bazana leaders babo abo bantu rero uzumva bakubwira ngo ntacyo yamaze cyangwa se umva ishingu yakubwira ngo ni umuhemu yaribye umva kabare bavuga ibyo ngibyo ntago ariko bimeze iyo ari kuba ari umuhemu kubwira ibyo byose byabaye ntago aba yarabaye yaravuye aho ngaho bakamugira umugaba mukuru w'ingabo ariko atarajya no muri ibyo ngibyo niwe wari uwa kabiri muri ntuza bagifata leta bamugize uwungirije muri gendarmerie niwe watangiye kiriya gipolisi urimo kubona kugira ngo bagire polisi bave kuri gendarmerie bagire polisi niwe wagize ibyo bintu byose arangije niwe watangije iriya NISSF biravuye aho ngaho bamugize ambasade ntabwo umuntu yagira muri iyo myanya yose koko muvuga ngo umuntu dufite ni umunyabwenge ubwo ni Kagame cyangwa n'abandi ba FPR muri FPR n'abanyabwenge ntabwo umuntu yaba afite ashobora kuba ari uko bashaka kutwereka ngo niko ameze ngo hanyuma mugende mumunyuza muri iyo myanya yose kandi ari imyanya ikomeye yose kandi byose ari imyanya nibyo yashyizeho mukigenderaho ntabwo mwabishenye ngo muvuge ngo yubatse ibintu bibereka tubisenye kuko ubu niko bigenda cyangwa se ngo muvuge muti ibyo yakoze mu Ruhengeri twaratsinzwe twarananiwe ngo uvuge uti niwe watunanije niwe watsindishijwe so ntimugire umugaba mukuru w'ingabo ingabo za RDF azigira professional tugiye kuri Dr. Himbara Serge uwo mugabo yavugaga Dr. Himbara yaje ari Kagame umutumiye amusabye ngo aze abafashe Dr. Himbara yari professor muri Witwatersrand izina nk'iryo ngiryo muri South Africa amutuma ngo aze abafashe muri economy biron record Serge uzabaza abantu bose bazabikubwira abazi ukuri abazi uko bimeze Dr. Himbara yari influential cyane mu gushyiraho ikiswe REIPA Rwanda Investment and Something Board niyo yaje kuvamo RDB yakoranye n'abazungu bafashaga u Rwanda bahawe na support ivuye kuri Museveni nawe ahamagara General Kayumba ati bano bantu babafasha barimo uwitwa Linda Choka wari international secretary wa UK mu gihe cya conservative kera hanyuma na Kerea Short Serge ubanza wibuka ibaruha cyangwa ubanza warumvise ko bari bavuga ati abo bantu abazungu nibo Kayumba yakoresheje kugira ngo ajye gusaba imyanya ye kujya kwiga ngo atabanda ajya kwiga ariko ibyo byari gufungura yuko abantu bajya kwiga kandi kuko yagombaga kwihugura iba yagombaga kuba professional wibuka yagiye yarangije Makerere ahita ajya hehe ahita ajya mu ishyamba rya Museveni ntabwo yabonye umwanya wo kugira ngo yige none u Rwanda rumaze gutungana ibyo bintu byararangiye kandi yari azi yuko agomba kuvaho akajya gukora ibindi yagombaga kwiga ariko ibyo ngibyo nabyo barabimureze mu byo bareze Kayumba ariko turacyari kuri David Himbara Kagame ubwo aramuhamagara amushyira mu biro bye amuhindura umujyanama wa ikonomi kandi koko arabikora bashyiraho icyo kintu mubwiye cyitwa REIPA arangije kubera imikorere mibi ya Kagame n'uburyo yakoraga ibintu bye David Himbara ananirwa ararizayininga yisubira South Africa mu 2006 baratangiye ibintu bya retreat Kagame aramuhamagara nyine kuko yari afite murumuna we by'abagamba ari iruhande rwe afite mukuru we baje guhitana witwa Shama Kokero ari umujyanama wa Kagame nawe wari na member wa parliament afite n'abandi benshi bakwegera Himbara Kagame ubwo aramuhamagara aramubwira aramubwira ati ndagukeneye Kagame agiye South Africa yinjinga David Himbara ati kabisa na abantu batumye duterana ubwo bamusopanyije na Teugene Rudasingwa ati niwe wazanye niwe nyirabayazana uzi kubwira ari Delcab ati niwe watumye dusopana ariko ubu yaragiye kabisa uzaze utange presentation umuntu uzisobanure bano bantu uko zakorana abaza ayo mateka Serge abazo facts bazi kubwira David Himbara araza muri retreat atanga uko ibintu byagenda yuko mu Rwanda kiburamo ari imikoranire myiza ari imikoranire ya za ministeri ya education ya industry ya planning nibindi bwombwo bwo bikiye ariko nibindi agenda bigaragaza kuri stage abivi ntago bari abanyarwanda bari mu buyobozi ntago babiyobewe bari babizi Biden rwakabamba n'uri minister wa education n'abandi bari muri planning barabizi Kagame ubwombwo ahita mukombisinga urumva yari yaje waze gutanga presentation akisubira aramukombisinga ati ariko wahagumye ibiki byose kabisa uzakore uzisanzuye uzakora ibiki baje gupfa iki Serge Ubanza David Himbara yari kwibwiriye baje gupfa yuko mu gihe cya financial crisis isi yose imeze nabi n'u Rwanda rumeze nabi kuko serumu yari yagabanyutse bavuze nabwo biteguraga amatora ya 2010 David Himbara batabizi ibyo ngibyo urabona ntabwo ari umupolitisiye we ni umuntu wa ekonomi baza kujya mu nama bapanga ukuntu bari bubeshye ngo yuko babona 11% ya growth economic growth araceceka ntiyagira icyo avuga biramuyobera ariko bamuhamagara ngo vuga icyo uvuga arabwira ati ibyo bintu your excellence njye nanze kuvuga ariko bino bintu ntabwo byashoboka ni ibintu bishobora no kutumwaza ahubwo kuko ntabwo isuku imeze ubwo isi mwavuga ngo mwabikoze Serge niyo mpamvu iyo uhamagaye David Himbara kubwira ati nta gikwasi tunakora ntaki tunakora ekonomi yacu ishingiye ku bijumba ishingiye kuri ku myumbati ishingiye ku bishyimbo iyo ekonomi ntabwo ishobora kuyibara ubundi mu bandi bakora ibyo ngibyo ni ibintu bitanajya no kuri scale ya ekonomi ibyo ni ibintu biguma muri local government cyangwa mu kuturere urabona y'amasoko y'uturere nibyo ngibyo atari ku bundi abandi baba bakubwira twakoze amamodoka yangaya twakoze ntuza chips zimeze zitya ikampuni nka Facebook irimo kwinjiza zitya turimo gukora ibingibi ibyo nibyo bigira atari ko mu Rwanda ntabwo bihari ntabwo rero wabishya abantu urimo guteza imbere ngo comparing n'Ubushinwa sore zose z'isi zimuriyeyo zifiteyo byo zikora zikabizana iba wibukana iPhone yakoreraga icyo gihe Ubushinwa ibintu byose ariyo bituruka za ntuza za abakora imyenda abakora mata abakora byose bikora mu Bushinwa ntabwo wagiye kwipanda gushanga urwipimanye ngo nurusha kwinjira nk'Ubushinwa uyu rero mumbabare narengiye gukoresha izina ryo kumwita umuginga kuko kuri njyewe umuntu ubeshya ubundi kera twaho twaturutse muri Uganda twabitaga abaginga ariko ntabwo ndi gukoresha kuri radio bambabare agomba ikoresha ariko akaza nk'uyu muntu w'impama amashyi uri muri cya cyiciro cy'abantu ba mbere nakubwiye batoranyijemo kuba bampemukendamuke akaza agasuzugura umuntu wagize ishingiro wanagize vision yo gushyiraho RDB baratisha akanayishinga ariko akanakora na contacts zituma ikino gihugu cya UK cyacu kibaha izo mfashanyo bishingiye kuri abo bantu babiri nakubwiye Museveni yahamagaye General Kayumba akabamuha bajya barega General ngo yakoranaga na Museveni ariko Museveni we yari afite izo mbaba zo kumva ngo reka duteze igihugu imbere reka duteze u Rwanda imbere rwanyuze mu bintu bikomeye ariko ibihembo barimo kubaha ni ibihe nibyo kuvuga ngo David Himbara yaribye warabivuze ngo yaribye Serge kubizi umuntu ukora muri ikonomi ko David Himbara agiye kuva mu Rwanda agendana na Kagame ko ntawe yahuraga n'amafaranga ko wafataga amafaranga yari uriya Kalisa Mpendebishe naye asigaye genetari we yatwaraga na Kagame David Barewuri na mafaranga yasinyaga cheki yakoraga contracts cyangwa yari biki ko yari gusa umuntu w'umutekinokrat utanga ubwenge ahasigaye akagenda akagira biki yarahuriye n'amafaranga y'ibyo yari so ariko je kabibwira nk'abantu batazi nk'ibintu bwiye bo babitwara bate ariko igenderwa niki niko abanyagitugu bose bakora kuko badafite facts cyangwa ukuri bari reasoning nako bagomba guharabika abandi ibyo mu cyongereza twita gusimiyaringa ku series gusimiyaringa bakakwangiza kugira ngo bagaragaze mu bihangange tujye kuri Kagame rero serije Kagame barimo kuvuga
utaragira kuri Kagame wenda tugaruke kuri Rujugiro gatoya cyangwa uraza kuwagarukaho
sinari kumugarukaho narugaruka kuri Rujugiro nzana na Rwigara nzana na barwa bukamba nzana n'abacuruzi bose n'amakuza ubwe uziko makuza yishwe amaze kubaka kiriya kizu n'abantu ba Kagame yajyaga gutaramayo bo bakamwizeza ngo barimo gukorana nabo n'abakika cumi barimo gukorana nawe kumbe warabarinze at the right time azabahitinga n'ibintu byabo bitwara muri amakuza wa Kigali ni Kigali Plaza ni Kigali what wari ya Rwanda form
yeah
now Serije ibintu ndimo kubwira ni ibintu ndimo kubivuga kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe ngo Kagame ushobora kuvuga ngo ntago ari nta munoza gusa Kagame ni wa wundi ugukoresha yamara gukoresha akagukikinga utu umusirikare waburi umusiviri waburi umucuruzi waburi umutekinokrate akikinga utate rero araza akaguharabika yabikoze Patrick Mazimpaka yabikoze Bizimungu Pasteri yabikoze twabavuze ba General Kayumba bakaregeya iyi karegeya niwe watangiye ekisitano yose avanye ubwenge yari afite bwa counter intelligence muri Uganda araza nawe atanga umusanzu we ariko ibyo bamuhembye ni ibiki ibiri wabonye abana avuga ni bande bariya banyamvumba igihe wikoraga abandi bo bararebaga ariko bamukoze ibiki we barafunze barakubita bamaze kubita ubwo ni umukuru w'ingabo murumuna we wabonye ibyo bamukoze wabonye undi nawe wari wabaye mukuru wa DMI ubanza utakimwumva ariko baranje umugore bamuhindura mukuru wa ekisitano ni Kagame ni uko akora Serije ni kimwe ntabwo nasoza ntavuze nka Pierre Damien wibuka tuza kumuvugira ahangaha n'umwana waza kumuvugira ariko ubwo arakubwira ngo agomba kurata Kagame ngo ntiwamukijije
hari aho bahuriye bombi nawe adete aravuga ati ngomba gukora icyo Kagame yifuza kimwe na Pierre Damien nzakora ibyo Kagame yifuza nubwo Kagame yasara akababwira ati nimutemagura abantu baravuga ati tuzakora ibyo Kagame yifuza urumva rero dictatorship igezaho umuntu avuga ati nzakora ibyo Kagame yifuza ntabwo ubu kiba ugikoresha ubwenge bwawe ahubwo ubutera ya ntero y'umunyagitugu uvuga uti yego mwidishiye mwidishi byaba byiza byaba bibi ugomba kubishyira mu bikorwa
Serge urakoze cyane kunyongereraho aho rero niho hari ikibazo kandi twebwe niyo kozi iyo kozi nibyo justifyinga nibyo shingiro by'icyo duharanira nukongera gusubizamo babanyarwanda navuze mbere na mbere bakumva bafite icyizere bagashyira hamwe ariko bakongera no kwisanzura tugasobanura bino bintu nuko ndimo kubisobanura nta rwango nta kongeramo nta kugabanyaho tukabivuga nk'uko ibintu bimeze nk'uko byabaye twamara no kubisobanura noneho tugatangira kwegera abo bahindutse ingaruzwa muheto tukareba ukuntu twabanyomoza mbere na mbere twamara no kubanyomoza nabo tugatangira kubereka tuti hari indi nzira nziza mwanyuramo ntabwo u Rwanda rwabyaye umuntu umwe ngo ni Kagame n'ubwani Kagame yarabuciye ni kimenyimenyi kumenya ko yabuciye icyo umwami yari ari aramuhitana agwa ishyanga umwami Kigeli so ubwami arabuhagarika iyo ari kuba yizera mu bwami n'umugogo w'umwami bamutwaye mu Rwanda aba yarakoze umunsi wakonje
agakora iki ariko wumvise ejo bundi Serge Kagame arimo kurata ngo hazaziga ibikomangoma kandi ikomangoma cy'u Rwanda cyo baragitanye umugogo baranje ntibanawuherekeza ariko azakira ibikomangoma bya hehe byo muri UK arimo kubirata igikomangoma cy'u Rwanda cy'umwimerere cyo yaragisuzuguye agitesha agaciro ndimo kuvuga ibintu byinshi mbigira kugira ngo abantu basobanukirwe Kagame wari we Kagame ni mwanga babo Kagame navuze ngo ntamunoza ariko ntago gariki iyo ari kuba ntamunoza ariko ntarenge ngo aza kora iki aharabike abantu bagize uruhare muri FPR yari kire FPR hanyuma kazana inkoma mashyi zije zizanywe n'indonke bamuri iki yavuze n'ukuri byize bizanywe n'inda kugira ngo bari bo bajya kuyobora otherwise bitari byo ngibyo wambwira ute ukuntu wagira umuntu wabaye prime minister agafungwa akambikwa iroza ubwo umuntu prime minister afite doktora agize ibiki yarangiza serije akaza kuvuga gushimira umuntu yuko yamufunze yamwambuye ibintu yagize ibiki aida hari ibintu bibiri aida koko uyu muntu yataye ubwenge bwe byarangiye yamaze gupfa hagaze cyangwa se ibyo bakoraga byari ikinamico yaremwe na Kagame ngo bayo by'abantu ariko ndizere ko bitari byo kuko umwana we ari honest ntabwo yari kuza ngo avuge ibyo yavuze ubona afite agahinda atabarase u Rwanda rero yaba rushobora kwangiza umuntu ufite doktora umuntu wabayeho prime minister umuntu wabayeho ibyo yabayeho ufite n'ubushobozi bwo kuba yatangira ishuri bukamwangiza bukamuhindura zero akaba zero kabisa akabikintuza urwo Rwanda nubwo guhaguruka muri munyarwanda wumva afite icyizere agahuguka akarwanaho serije ndashaka mpiye abanyarwanda icyarenge Kagame bamukoze ibyo bintu Kagame ubwe bamukoze ibyo bintu arimo gukora abandi na Kagame ibanyumva abyumva bamukoze ibyo arimo gukora abandi yabyemeye ndizere yuko atabyemeye uti kubera iki kuko we ajya hariya akihandagaza agatuka abazungu agatuka abandi bantu bagerageza gushaka kumubwiza kandi bo bamubwiza n'ukuri ntabwo bamubeshya noneho we rero pimiranya noneho iyo bari kuba bamubeshyera nk'uko abeshya n'abandi ntabwo Kagame yabyemera ariko niho abanyarwanda bakwiriye kurebera rero ngo kugira ngo bakurikire Kagame wihindure icyo atari cyo bakurikire Kagame uko yakabaye iyo ari kuba ari Kagame Serije twe dutangira tujya muri FPR tunayishyigikira twari tuzi ko tugiye guca akarengane twari tuzi ko tugiye kuzana ikintu kizana ibintu bizima niyo mpamvu ubona mu ihuriro nyarwanda umuntu wese ushaka kwindura nka Kagame ngo ashimu ihuriro nyarwanda ntuhaguruka tugakanura kuki dukanura nuko dashaka ngo abantu bitangiye ihuriro nyarwanda abantu bitangiye impinduka nabo ntibazagera igihe ngo habeho umuntu uzabita ngo ni ibisambo ni ibiki ni ibingibi niyo mpamvu ubona nubwo yaba ari umuntu watuvuyemo akagenda dutuka ntabwo dushobora kuza ahangaha cyangwa ngo tujye ahariho hose ngo tuvaneho agaciro yashyize mu kubaka ihuriro ubundi uwo ni wo muco urabizi nawe ubwawe y'abantu barizayininze haba muri leta haba ahantu hazima muravuga muti ararizayininze ariko turamushimira ibyo yakoze turizera yuko azagira byiza ariko umuco Kagame yazanye mu Rwanda n'uwo iba umuntu wenda arizayininze cyangwa batumvikanye cyangwa umuntu akitandukanya n'ibikorwa bya FPR yanze kubingaruza muheto bahita bamwaharabika bakamwarabika ntabwo bikora rero bottom line niyihe rero biri mu maboko yacu abanyarwanda Serije ndasoza nkubwira nzajya mpora mbivuga kuzageza ibyo abanyarwanda bazakanguka Kagame ntabwo ari we ikibazo ni twebwe abanyarwanda abanyarwanda bacu nk'uwo Sadati nka Muremyi uriya nka Bamporiki uwo nguwo n'abandi benshi cyane baza bakaba inkoma amashyi abanyarwanda bagomba kubihagarika rero nibatabihagarika ni conveyor belt bazajya bakora uyu bagira bagukoresha ibigikatsi bakunage bakuri ibigikatsi bakunage Serije ibi bintu ni ibintu bidatangire mu Rwanda ibintu abadiktata bakora ni ibintu buri gihe nababwiye byanditswe n'umugabo witwa George Orwell mu gitabo kitwa Animal Farm. Ajya kwandika Animal Farm yavugaga ibingi natwe tumeze uko Rwanda ruyobowe niyo Animal Farm tukenera guhaguruka tukigobotora. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane Comrade Ali Abdul Karim, Comrade Epimache, nyuma yo kumva ibisano bya mugenzi wacu Ali Abdul Karim tukiri kuri ingingo ya mbere. Abantu benshi banyandike bati umucuruzi Rujugiro Tribera y'abatwa ari mu baherwe 10 ba mbere ku mugabane wa Afrika, afite ibikorwa byinshi akora mu bihugu bitandukanye bya Afrika, yagiye gushora izo mari mu bindi bya Afrika, tirengaje ko abanyarwanda nabo bari bakwiye ko baba bakora muri izo nganda, ariko ajyana nk'ibikorwa bye muri Uganda cyangwa avuga ati mvuye mu Rwanda akiza amagara ye, ntabwo yagiye kuyibye, yagiye ahunga akiza amagara ye. Kumva rero bamukurikiza ngo yaribye, wakwibaza uti yakwiba iki atihaye, yakwiba iki atahaye abanyarwanda, kuvuga ngo bamuhaye ngo umushinga wo gukora mu ruganda ngo yiba amafaranga, bumva ko binagayitse cyane. Ni ibintu rwose no kuba umuntu yabona amagambo yivugaho sinza umuntu yanahera. Epimake, reka duhera ngaho mbwire, burya ibisambo birarutanwa, hari igihe nshobora kuvuga nti ubungubu se ushaka guha umushinga Bill Gates wagaruka inyuma ukavuga ngo Bill Gates yibye cyangwa yiyibye, nawe ari urimo gushyira amaye kugira ngo afashe abo bantu bakiri mu nzira y'amajyambere. Ijambo riryanye.
Urakoze Bwana Serge. Yabisobanuye neza mugenzi wanjye Ali Abdul Karim, yabivuze rwose aloya alash. Ariko rero uhereye kuri urwo rugero rwonyine utanga rwa Rujugiro, ngira ngo nta nubwo bigeze bamwumva, yatashye mu Rwanda kubera ko ari igihugu cye nawe yari ahafumbuye niho yavukiye, akaba yumva nawe yagira uruhare rwo kujya gufasha nk'uko umwana arangiza amashuri, umwana wo mu bakene arangiza amashuri ye muri kaminuza yabona akazi agasubira mu cyari iwabo akabubakira akabaha abahinzi akabateza imbere nabo bakavuga bati twarabyaye. Rujugiro yavuze ko yaje mu Rwanda nawe muri urwo rwego rwo kugira ngo adateze igihugu cye imbere, atanga akazi, yubake ibintu byatuma abantu abanyarwanda abavandimwe be b'abanyarwanda babona gukora akazi ko icyo kibazo cyari gihari, kandi nawe agasazira no mu gihugu cye nk'uko nawe yabishakaga. Ariko kuvuga ngo yaraje ariba, yaribaga ari gutanga amafaranga yo kugira ngo igihugu gitere imbere, yaribaga yigaruzaga se amafaranga yatanze muri RPF kugira ngo inkotanyi zitsinde, yibaga kugira ngo bigeze. Uretse na Rujugiro na Rwigara ntiyari kwiba nkanswe Rujugiro. Wabivuze neza uvuga uti Rujugiro ni mu bacuzi 10 bakomeye ku mugabane wa Afurika. Ni biliyoneri ntabwo ari miliyoneri, ni biliyoneri mu madorari. Sinzi impamvu batabizi cyangwa badashaka kubimenya. Erega byose babihera ku ntuza ku bintu by'ubwirasi, ibyo by'ubwibone, byo kutumva, ngira ngo babizi neza kandi babishaka. Iyo barimo kuvuga ukuntu u Rwanda rwateye imbere, ukuntu ari igitangaza, uburyo rwose amahanga yose yashobewe, uburyo Bwana Serge, iyi ntuza ngiye kugusomera ntabwo ari njye wayikoze, hose wabibona mu bihugu bikenye ku isi u Rwanda ruza ku mwanya wa 14, ruza munsi ya Sudani y'Amajyepfo, Liberia, Chad, Nigeri, Republika Demokratike di Congo, Republika Centrafricaine na Yemen. Donko ibyo nibyo bihugu bikenye za South Sudani n'Urundi bwose buzamo na za Somalia na Mozambique. Ariko u Rwanda ni urwa 14 mu bihugu bikenye ku isi. Iyo barimo kuvuga ngo ni ibitangaza bakoze, babumva ibyo bavuga ibyo ari byo, babumva ko u Rwanda ruri mu bihugu inkunga z'amahanga ziramutse zihagaze batashobora no guhemba kimwe cya kabiri cy'abakozi ba leta. Bakumva barazi ko u Rwanda kimwe cya gatatu cya bajeti yabyo gituruka ku mafaranga aturuka hanze, ku mafaranga aturutse mu bikarito twikoreye tukohereza mu Rwanda. Ariko barangiza ngo Rwanda ngo n'ibitangaza n'ibiki byose, biriya byose nibyo bita kwikira igitaba gaseka ariko naho ibyo kuvuga byo kuzajya basebya abantu ngo kanaka ngo yagiye ari umujura ese kuki batamufasha ari nk'uko babivugaga Kayumba yabonye ko umujura ari uko ageze muri South Africa Rujigiro abonye ko umujura ari uko yabahunze akabarira ahubwo bakiba ibintu bye bakanabigurisha cyamunara bya bindi babwiraga ati wabiguze nawe yikoreye isigara ishyushye kubera ko byari byose ibintu byanjye bizangarukira wumva nta kibazo afite baramwiba barangiza bakavuga ngo niwe uri u Rwanda oya ibyo ni ibintu baba bivugira bashaka kujijisha abaturage wenda badashobora gukora badafite amakuru ahagije cyangwa badashobora no gutekereza bavuga bati wa mugana uko u Rwanda ruhagaze rwaba ruhagaze rute mu ruhango rw'ibindi bihugu ku isi ibyo rero twebwe turabizi kandi nako kazi kacu tuzajya tubibwira abanyarwanda kugira ngo bamanure umupira hasi bamenye uko bareshya be kujya kwigereranya no kwiringaniza kandi atari byo numva ari byo navuga bwana Serge Urakoze
urakoze cyane epi make ikindi kibazo wenda umuntu yakwibaza ahangaha baravuga bati 2024 amatora impungenge Kagame yagira zaba ari ziki kumva yuko agomba kongera kwibutsa abanyarwanda ibyo bintu byose u Rwanda ruba rwaraciyemo avuga ati tugomba gukomezanya kugira ngo iterambere rigeraho nifuza twagiye duhura n'abantu baduhemukiye abo bose tumaze kuvuga bagiye bapromotinga ibintu by'ubujura batumva umusingi wo kubaka uru Rwanda nize mungenge Kagame yagira ko yizingiye ubutegetsi bwe ko ari umunyagitugu kubera iki izi kampanye zikenewe nanone ariko bavuga bati 2024 ni wowe rwose nta usimbura ikipe itsinda bwana Pimati
rega bwana Serge rimva kumenya ko iyo ubeshye cyane ukabeshya inshuro nyinshi nawe uragira aho kwibeshya iyo yumva bavuga ko ari igitangaza nawe agira kumva ko ari igitangaza ni ya mbeba bashobora kuririmba baturi intare imbeba nayo yajya mu ndorerwamo ikabona ari intare koko none we yumva iyo bavuga ko yatowe agera arabizi neza ko aba yayize ariko mu bwonko aragera akibeshya akumva ko koko yatowe nawe niyo mpamvu ashaka gukora kampanye nk'uko Macron yayikoze agakora kampanye nk'uko Joe Biden yayikoze abandi ba perezida bose bakomeye bakora kampanye kugira ngo mu gihe cy'amatora baze gutorwa buriya aragira kumva ari demokarasi kandi buriya ntugire ngo niwe wenyine arabibeshya akabibeshya na famili yose buriya na wa mukobwa we Ange azi ko papa ari umudemokarate buriya yumva rwose ari byiza yumva u Rwanda ruyobowe neza ashobora no kwicara impande kwicara imbere y'abantu icumi akaba yabivuga ati u Rwanda rutabonye papa ntabwo rwabaho rwose barajya bo bakabakombe kuko babeshya abantu nabo bakagira bo bakibeshya bikabajya mu bwonko noneho bagashaka gukora nk'aho ibintu byose ari normali kandi nta naho binahuriye ari igitangaza bashaka kuba bari muri dogere 50 zishyushye bo bakumva bari muri temperature isanzwe kubera ko bibeshye ko bari ahantu hari tampere donko ni mu bwonko bikorerwa ni nayo mpamvu ubona bica abantu ukabona nta kibazo baba bumva bahaniye hari umuhungu nawe ndeba avuga ngo ni umukozi w'Imana ati ngenyoberwa n'abantu bavuga ngo Kagame arica yabivugiraga mu Rwanda atatica ati n'Imana ubwayo iri ati kandi niwe uhagarariye Imana mu Rwanda atuzabaze ati na Mose bamuhaye inkota Imana yamuhaye inkota ngo ayikoreshe ati iyo nkota se ayikoreshe ati iyo yishe abayishe mu bushake bw'Imana wumva rwose ari kombe kubona bigize amfete barajya bakabona ibintu bakora
urumva uwo ni umukozi w'Imana uvuga ati niyo yishe mu bushake bw'Imana ukagaruka ku magambo ya Pierre Damien ati nzayanywa n'ibyo Kagame ashaka atabuye bababaze Sadate nawe ati nzayanywa n'ibyo Kagame ashaka ati dukore ibyo Kagame ashaka urumva ni gushimisha nyine uwo mwidishi kugira ngo abantu bajye mu mujyi umwe niba abakozi b'Imana bavuga bati na Mose yari afite inkota akica ariko akica mu bubasha bw'Imana
nakagame rero na natsara katubira ati twice tuzisha mu bushake bwe kugira ngo bijyane mu mujyo yifuza
eh nibyo byo bari mpfite barangije barangije kugaga mu mutwe niko nabyita kuberako ntago mu mutwe hazima hatekereza gucyo ngo haze gutanga ibisobanuro byo ngibyo barebe uburyo u Rwanda n'abanyarwanda bameze babona aho abanyarwanda baturiye Kigali bakivoma ibiroha bakivoma Nyabugogo bakavoma ingona zibarya babona aho abanyarwanda bakicwa n'amavunja barangiza bakavuga ngo uburezi bwageze hose kuvuga kangare
ibyo yarabikemeye rwose bavuga ko ubu abanyarwanda banukaga batakinuka rwose ubu abanyarwanda barasukuye bose baratekanye bari mu buryohe bwa Kagame ibintu byose ari Kagame babizanye abadoi ahungaho niyongera wenda ari Abdulkarim aze kugaruka iyo nk'umuntu avuga ati ubu twanyweye rukundo mu mata muri Girinka iyo Girinka akayitiye siye kandi yazanywe n'imishinga yo muri UN amamiliyoni yose yatanzwe nyuma y'intambara iriya terambere baririmba ukajya ngo ni rya Kagame kandi ni iterambere ryazanywe n'amahanga yose yasutse amafaranga mu Rwanda kugira ngo atabara abanyarwanda byose bikitirirwa ko ari Kagame wabyishatsemo nk'igisubizo nari ngutse mu ijambo bwa Nepi Mace ariko wakomeza
ariko ibyo nabyo ni for relativize les choses ese iyo giri nka buri wese arayifite ese uyifite wimufitiye akahe kamaro uretse kumutwara umwanya no kumutwara igihe sinzi uho nahoze numva bivuga ati inka bari bakwiye kuyiha uyishoboye uri ushobore kuyikoresha nti ikabyara akamaro aho kugira ngo ahubwo ihindura abantu ibashyire mu buretwa ibe abantu bahinduka abagaragu b'inka kandi iyo nka n'ubundi nta musaruro uri butanga numva ari muri asambure nabyumvisha avuga ati inka no kuyitunga iripfo kuyikunda ntago inka waba ukeneye amata n'inyama gusa ngo ibyo ngibyo bikore iripfo kuryama nkazo ibyo iyo barimo kubivuga bagira ngo buri munyarwanda wese atunze inka kandi iyo nka ifite akamaro iyo nka imugejeje no ibyo bintu birirwa baririmba nyibirwiyo babivana ese kuki badatekereza bati mwarimu ropuvuwa ridasha ububasha bwo kugura donko uko umwarimu yashoboraga kwikenura mbere yuko FPR igera mu gihugu n'ubungu bimeze bite ikiriho nuko ubushakashatsi twakoze umwarimu yakenye inshuro cumi kurusha uko yari ameze muri 1974 niba umwarimu yarashoboraga kwigurira amabati icumi kugira ngo azasakaze inzu y'amabati 40 cyangwa 80 ubungubu niba yarashoboraga kwigurira amabati icumi ku mushahara ashobora kwigurira ibati rimwe gusa uwo muntu azatura mu nzu iba isakaje amabati gute uwo muntu azagura urukweto gute azatuma yohereza abana bari ku ishuri bwana Serge sinzi niba warigeze ubona umwarimu wo mu cyaro wigishaga muri primeri wabaga afite amahirwe yo kuba umwana we yatsinda akajya muri secondaire uribuka icyo gihe byo ntago byari ukujya kwiga igihe riri nk'uko bimeze ubu ngubu umwarimu wari gushobora kunanirwa kurihira umwana we mu mashuri yisumbuye ntago byari kubaho ariko ubu ngubu abana b'abarimu bajya kuba baboyi barangije wa munani cyangwa barangije ibindi ngo niba ari imyaka 9 niba ari 12 donc bahindutse abarimu barimo kudemisiona hari umwaka abarimu bademisiyonye ari 10,000 ngira ngo muri 2019 10,000 kugira ngo bajye kwihingira bajye guhinga amayogi ari uretse ko nabwo bagize ibyago bagerayo bagasanga barabahingisha igihingwa kimwe bagasanga bo mu Ruhengeri barabahingisha ibirayi kugira ngo babigemure muri koperative y'uwo nguwo umwana w'imbwa urimo kwishongora ngo harya yitwa ndi uwo ngo wari urimo kuvuga kuri radiyo
Sadate Munyakazi
Sadate mu bigega bye FPR iba yamuhaye nuko nk'uko bagahinga basarurira mu gifu cya FPR basarurira mu bayobozi ba FPR ibyo ntibabivuga ariko barashaka kuvuga ororo vara ibindi byagendaga nabi bakoreraga ku moko bagiraga gutu ubu rwose umunyarwanda ntago wamumenya ese ubwo bazi ko turi ibicucu ubu se bazi ko tutabizi ko muri garde republicaine mu barinda Kagame nta muhutu n'umwe urimo kandi ari 5,000 irifo kubivuga baravangura baravangura kandi bakavangura bagera mu gihe cyo kwica bakica abanyarwanda bose bakica umututsi batekereza nka gutya akavuga atari kirivangura rizageza hehe bakica umututsi nka kigito bakica umututsi nka bahati kubera ko adashaka karengane nka kongaho barangiza ngo ngo ntanda ngo ntabwo kuganitse mu ndangamuntu ibyo se kujya gukora ibisekuru birabananiye umunyarwanda siyo wundi nindi ubu se Buderikarimu yanyeretse mu ndangamuntu ye ko ari umututsi namweretse mu ndangamuntu yanjye ko ndi umuhutu kabizize ko ndi umuhutu nkaba nzi ko ari umututsi bwana Serge no abantu ntibe kubeshyana be kujya kuvuga ibintu bya kiroga kuvuga gusa ngo ngo ibintu byose bimeze neza nyabati bwana Serge ndajya ngo ngaruke ku kintu numvise cyagiye muri za Twitter bakoroprosha ngo twirwa tuvuga ngo ibigenda nabi ibigenda neza iyo umuntu atarwaye ntago ajya ku gasozi avuge ngo ntago ndwaye malariya ntago ndwaye igituntu ntago ndwaye iyo utarwaye nturwaye ntubivuga ariko iyo urwaye urabivuga tuvuga ibitagenda kugira ngo bikosoke tuvuga ubuze tuzajya kuvuga ngo imvura ntigwa mu Rwanda kubera ko FPR itegeka oya
tuzajya kuvuga ngo tuvuge ibyiza nabyo birahari
ese boko baretse bakavuga ibyiza twebwe tukavuga ibibi tugakombina tukareba ibyo dukosora n'ibyo ibyo byiza baba bakoze nabyo tukabigira byinshi kuki batumva ko ari uko nk'uko bigenda opposition ntago ibereho kugira ngo ijye kuvuga ibyiza ibyo government yakoze ibereho kugira ngo ikebure government abo bantu ni injiji zize he iyo babivuga ahubwo ntekereza niba bazi ibyo baba bavuga ibyo ari byo donko tujya kuvuga ko Kagame yaguze urukweto rw'umweru cyangwa yaguze indi ndege nshyashya kubera ko yateye imbere donko ameze neza yubatse indi nzu umwana we yarangije mu ishuri rya gisirikare mu Bwongereza donko ari byo tuzajya tuvuga ibyo se bigaburira umuturage
urakoze cyane ipima cye ndagira ngo rwose tujye ku ngingo ya kabiri kuri mu rwanda ntabwo turi butinde ari Abdulkarimu mbere ko tujya ku ngingo ya kabiri sinzi ufite komantere wakongera wanga kuko iyi ngingo ntabwo isaza tuzayigarukaho wavuga kuri ibi bisingizo kuri iyozabwonko rihari no kubeshya abanyarwanda sinzi ikintu FPR yikanga iyi propaganda ntabwo yari inakwiye kuko umugabo yiyubakiye dictatorship ye ni rwa ruhu rw'umwidishyi nyine sinzi icyo barwara nacyo mu yandi magambo Comrade Ali Abdulkarim
Serge icyo barwara nacyo buri gihe baragikora ubwo bavuga ubu ngubu wenda babonye uko batangira kubivuga kubera yuko barakopa cyane buri barimo kubona ibyo project impozi irimo gukora ubanza babonye uko batangiye ngo project PK biriya byose nibyo bakopa kukuriya yabikoraga ubu rero nabo bagomba kubikopa icyo ni icya mbere ariko icya kabiri ni uko bazi yuko bizacyarenginga cyane wibuke manda ze zararangiye badoda indi manda by'amanyanga yuko ngo ari nk'inzibacyuho y'amezi arindwi ubu rero kujya muri iriya kandi abandi bamureba yihindura yuko we atabishakaga ari abaturage bamusabye urumva yuko bizababistretchinze tufa bagomba rero gutangira gutegura ibi bintu n'ubuseke ahubwo buzaza n'ibiki bintu nk'ibyo ni ko dictatorship ikora baba bagira ngo bani ibigoryi ariko abantu baba bareba ariko hari ikintu gikuru cyane wambajije ngo mvuge ku bya Rujugiro hanyuma rero n'iki ngiki cy'inka n'ibiki ntabwo twavaho tutabivuze neza cyane Serge ubundi ikonome z'isi yose zishingira kuri private cyane cyane ikonome z'iki gihe zishingira kuri private sector private sector rero igirwa n'abacuruzi ariko ishingiro riba abacuruzi b'umwimerere b'abene gihugu aho muri Amerika mufite bariya ba Facebook ubungubu mufite bariya ba Microsoft ariwe ntuza
Bill Gates
Bill Gates mufite ba Steve Jobs bakoze zapo ubu mwabonye nuriya wavukiye muri South Africa ubanzu bari umunyamerika cyangwa umunyamerika no mu Canadian Elon Musk mufite nabandi batajya bavugwa ba Warren Buffett bande bose bari abanyiri Walmart bande na mwimerere nibo batera igihugu cyabo ubwo tuvuze bacya ariko uziko mufite benshi cyane mu mwimerere billionaires mufite benshi cyane bazamura igihugu cyabo leta irabubaha ikanumva n'ijambo barimo kuvuga bananenga na leta leta igacike kikumva kuko nibo batuma leta ibaho kuko bo batanga imisoro leta ibaho kubera imisoro yabo banyemari abanyemari nibo baha abakozi nibo bagabanyira ubushomeri nibo bakozi akazi ibiriya mambo rero byacu muri mu Rwanda ntabwo ariko bimeze ahubwo abanyemari nibo bahindwa ingaruzo mu muheto kubera igitugu umunyagitugu akaba ari bashyira imbere so icyo Rujigiro yapfuye na Kagame Serije nta kindi ni ku bintu bimwe yavugaga ati bino bintu murishaka kubaka kimwe muri byo banza na convention center mushaka kubaka kuri amafaranga ntabwo bakwiriye nje ibi bintu nacyubaka ku mafaranga kimwe cya kabiri cyangwa mushaka gutanga icyo ni ku kimwe muri byo ariko rero n'ibindi nk'uko bashaka kuraninga Rwanda ya nk'uko bageraga ibiki kuko rero n'uwo rushinzwe niyo umujyanama wa economy yaravugaga ati ntabwo bigomba kumera bityo ariko niwe wari n'umukuru wa private sector niwe wari chairman wayo we yavuga ati ibi ntabwo bigomba kumera bityo tugomba kugera dutya tugomba kugera dutya ntabwo rero Kagame yabyumvaga cyane cyane amaze gutangira kuzamuka yumva ngo n'ugomba gihangange ariko ashaka n'ubujura ashaka ubujura bwo kwiba kubona za kickback muri ya Rwanda bagurisha za sima bagurisha ibigo bagurishaga ntabwo yagomba kubikora kandi ibyo ntabwo agomba gukorana nawe muri ubwo buryo uyumva rero agomba kwitandukanya nawe icyavuyemo n'iki rero Serge nuko ubushomeri bwiyongereye nuko ibintu bya Rujugiro yari yatangiye niwe muntu wabanje ama ese y'amazu y'abantu hariya mu Rwanda urabizi igikondo yubatse amazu ayaha abantu banza baraje kuyagurisha buhoro buhoro kuyagura uyaba mukazajya wishyura buhoro buhoro ababishoboye bakayagura yubaka ama estate amazu meza cyane nubwo nyine ubungu baje kubaka Nyarutarama ariko Rujugiro amazu ya mbere nawe yubaka n'inzu ye haruguru yayo igikondo ku musozi haruguru aho azajya aba imeze nka vila kuri Kagame byaramuriye yagomba Rujugiro agomba kubizera ko yavuga ati umuntu ugiye kuba igihangange kundusha abantu bagiye gukunda kundusha bari gutandukana akava mu kusabinga ariko akaguma akora kuko yahaga abanyarwanda akazi abubatsi yabahaga akazi yari afite moru ye bamwambuye niyo yabaye moru ya mbere muri Kigali Serge waragiye mu Rwanda ubanza barayisanze barayishyizeho ari ikintu abantu bagaragazaga ariko pimiranye barubatsiriya muri icyo gihe ubungubu bamaze kubaka ibingana bi abantu bayigagamo ni bangahe si abayakoreshaga ni bangahe iriya UTC abantu yakoreshaga yagakazi ni bangahe byose byarapfuye aba bavuga ngo yaribye ahubwo bakaba bamenya ngo niwe wibwe baramwambuye bamwibye ibintu bye bamwibye iyo nzu ye yari inzu nini cyane ndavuga inzu ye yubatse yo kubamo haruguru y'amazu ye yari yarashyizeho ngo ahaye abaturage abantu abanyarwanda ngo babemo iki yo kureberaho bamwe bayutisiye urabizi bitwaye igihe kinini cyane aha ngaha iri miliyoni zirenga 20 z'amadolari umuntu uza akavuga ngo niwe wibye Serge wibuke nibyo bamureze ngo UTC ntabwo yishyuraga imisoro UTC ngo ntabwo yishyuraga imisoro ntabwo bamureze ngo yigeze yiba mu byo batumye bamwambura UTC mu manyanga ntabwo bigeze bavuga ngo yagize bavuze ngo UTC ntabwo yishyuraga imisoro ya leta ni revenue authority yabifatiriye ikindi bayifatiriye ngo kuko ngo nyirayo yarahunze nta uhari muri bya bintu byabo byo kwambura abantu ntabwo bigeze bamurega ngo yagize iki so uyu Sadat ibyo arimo kuvuga ntabwo abizi ni intuza ariko noneho abanyarwanda basobanukirwe ngo
arabizi iyi ni propaganda kuba bizi arabizi ni
propaganda ariko propaganda yabo nta shingiro ifite ko ukuri kurazwi
kandi ikibazo barimo kuvuga abanyarwanda barabizi ariko n'abanyamahanga bakaba bibaza bati kuki ubundi umucuruzi niyo yaba yibye arirukanwa cyangwa akagenda harekwa akagenda mvugwa muri
bibiri yarabatsinze mu nkiko za East Africa yarabatsinze hano
yose no muri public jury kandi narwo rukiko rukomeye cyane mu baturage basanzwe yarabatsinze none tujye kuri Rwigara Serge Rwigara yakoreshaga abantu bangaye barengaga igihumbi mu itabi rye ariko itabi baratwaye byarapfuye naho abantu bose kwisha iriya hoteli ye basenye yari gukoresha abantu bangaye ariko ntibabare sene yashyizemo ntibabare ibiki byose bararisenye n'ibindi byinshi cyane so aho kugira ngo bavuge ngo abantu barije bajye bavuga yuko ahubwo Kagame kubera ubwenge bukeya yishe abantu bakabaye baha abanyarwanda akazi bakabaye bateza u Rwanda imbere tugere ku byerekeye ngo gira inka n'ibiki Serge nakubwira ko bino bihugu igihugu cyose kivuye mu ntambara kivuye mu bintu bibi kirafaswa nibyo mu kubona barimo gupanga guha Ukraine nibyo bahaye Germany mu byo bise masho ntuza Amerika yise masho plan ujyumva masho plan teza Germany yeah. imbere kandi bari bayisenye bayirangije uzigova naho hitra Germany bayisenye completely ariko bakora mashoro barangije Germany bayiteza imbere bafashe Japan niko yateye imbere ivuye mu ntambara yabo yabarangije u Rwanda bararufasha byonono batitangira itama barufashe pe UK yemereye ko izagiha u Rwanda kumara imyaka cumi igikahunda narayibonye kumara imyaka cumi babaha amafaranga atarasi ya miliyoni mirongo inani n'esheshatu z'amapawundi buri mwaka ariko aho ngaho bakongeramo n'andi bafata abanyeshuri baza kwigisha ama universite ya UK ku busa kuri scholarship kuri pure catered for baraza bariganga za Imperial College za LCE London School of Economics za Manchester University za Warwick University Leeds University University gatwara abana batatu bane batanu b'abanyarwanda muri capacity building nta faranga Rwanda rwigeze rutanga baha abaturage inka zo zaziye muri iriya Millennium Development Goals Serge buri genda bivuga ahangaha bahaye izo nka ari ikintu ari goro ya mbere yo guca abantu malnutrition y'abana no gusonza iby'abana babaga malnutrited batabonaga indyo ihagije barangiza bakagwingira Serge turimo kuvugira ahangaha mu Rwanda abana bagwingiye na perezida yabyivugiye ntabwo yarashyira amezi atandatu abivuga bari muri abana mirongo itatu n'umunani ku ijana ubwo ni muri statistics z'u Rwanda zihabanye na statistics za UNDP zivuga mirongo ine n'icyenda ku ijana mu Rwanda bavuga mirongo itatu n'umunani ku ijana baragwingiye Kagame ubwo yarabivuze urabyibuka arimo guhura n'abayobozi ejo mu ntara ashyira amezi atandatu kwari tuvuye muri COVID avuga ati abana bagwingira bate so ayo mata izo nka babahaye rero nazo zakoreshejwe nabi kuko babahaye bazi yuko bashaka guhagarika uko kugwingira bazi yuko bashaka guhagarika ibyo byerekeye gusonza kw'abantu kutabona icyo barya niyo gore ya mbere guhagarika abantu kwicwa n'inzara Serije ikindi cyerekeye girl child n'ejo bundi mu kiganiro cy'ejo bunavuze aho bavuze ngo UK ivuga yuko izajya yishyurira abana b'abakobwa kugeza ku myaka satini kugeza ku myaka y'ubwige ya 13 Serije ibi byose nabyo byari muri Millennium Development Goals ubuzayin sustainable development goals bafashe ibihugu byafashije u Rwanda uribuka yuko ipimaki yabivugaga nawe wabivuze babahaga direct budget support imafaranga bayashyira muri budget y'u Rwanda ubwo ngabona kubwiye ko babahaga 86 z'amadolari Amerika yo ibahasuru USA ariko za Denmark za Sweden ubirigi ubufaransa german ibiki byose bahagari urwandu rwabonaga amafaranga arenga 1 billion buri mwaka ajya direct rally babihagaritse byari gukubagana kwa Kagame gukubagana kwa Kagame kubera M23 yashatse kujya gufata goma bayibujije barabihagarika ariko nubwo baguma bayimfashanye Serge n'ubu ngubu turimo kuvuga UK irimo kuvuga ngo irimo gufasha u Rwanda muri partnership ya economy kuko irimo kubona ngo economy yayo nubwo bashyizemo amafaranga yose yaraguye ntabishingiye so barimo kuyifasha umuntu akaza kuvuga ngo u Rwanda urimo gutera imbere 8% ngo Amerika irimo gutera imbere 2% ibyo u Rwanda biri fake ariko bya Amerika byo biri real kuko byo bifite accountability bafite abantu babibaza parlament irabibaza public accounts committee irabibaza abaturage barabibaza abanyamakuru barabibaza mu Rwanda ibyo byarangiye nta muntu bibaza baraza bagakubitaho ibintu bakubwira icyo Himbara yapfuye nabo nuko bagiye gufakinga ibyo bintu aravuga ati ntibimbarweho ntago nakoreye amakosa kuko ingaruka yabyo ni mbi niyo mpamvu ubona UK uriya minisita waramubonye barimo kumubaza batariko si ayo mafaranga ati twebwe partnership turimo ni ya economy bibuke ejo ndimo kubaza ni ko ari home office ko ashinzwe abimukira ibya economy bo bigiye mwate ariko birakwereka maguye ziba zari no kugira ngo bafashe u Rwanda abatura abanyama abatanga abatanga umusoro wa UK twebwe dutanga imisoro tutazabaza ariko amafaranga mushyira mu Rwanda ku kintu kino gihugu kimeze nabi kiri mu madena kabije kiri mu biki byose bimeze bite so ibyo byo barimo kuvuga Serge ni ibintu byubakiye ku kinyoma ariko ntabwo bitangaje kuko ni leta y'igitugu idafite checks and balance niyo mpamvu yamize inzego yazimize abizi so aba basadati n'abandi nka babamoriki n'abandi bose abo ngabo ntimukabate w'umwanya ujye umenya ngo u Rwanda ruri ku kinyoma ariko umuntu amenye ngo kozi yacu turiho iki kintu twagurutse ngo duharanire ni ikintu gifite ishingiro kandi ni ikintu cy'ukuri kandi kigomba buri munsi kiguma kigaragaza yuko gikenewe cyane urakoze cyane Serge
urakoze cyane komerede hari nyine nibyo bigaragaza dictatorship nyine uburyo ikora reka tujye ku ngingo ya kabiri twihuta ingingo ya kabiri ndagira ngo tugaruke ku bintu birebana nyine no kunyereza umutungo wa rubanda turebe muri raporo y'umugenzuzi w'imari mu nteko ishinga amategeko uko bihagaze mbere y'uko dusoza imiti yacu itaza kuba ndende kuri uyu mugoroba nk'uko nabibabwiye
murakoze nyakubahwa speaker ko mu ijambo ndashima Odette General kuri raporo tugejejeho itwibutsa itwereka ko tugifite urugendo kuko bitagenze gutyo ntabwo twazagera aho twifuza kugera vuba nyakubahwa speaker rwabaje cyane ubona umukuru w'igihugu ufatanyije na guverinoma birirwa bakomanga ku miryango hirya no hino ku isi yose bashaka amafaranga yo guteza imbere abaturage abadepite tukicara tukaratifya tukemeza ariko amafaranga nako bakangiriza uko babyumva kuko rero hagombye kuba wenda indi forum cyangwa ubundi buryo abantu babiganiraho hagafatwa indi myanzuro ikakaye abantu ukajya bafatwa bagafungwa by'intangarugero naho ubundi zahora muri za raporo zanditse neza mu ndimi z'amahanga zigororotse ariko nta kiri gukosoka rero nabonye mabonye nkari yakanze nyigarukeho nayinzi ngo Odette General atubwira ngo muri gahunda ya Girinka niyo bayizwe ibishingirwaho wenda bayihereza utayishoboye nangwa se ibishingirwaho nibyongere binozwe buriya kubyiza ubuganga bw'amatungo iriya nka ntwarya inyama yayo aho kumufasha yamutera ibibazo wayinywa amata bwo yayimutera umushiha rero inka ntihabwe ufite uburyo ayishoboye naho utayishoboye amafaranga akora byinshi nahabwe amatungo magufi nafashwe muri nkunganire mu bucuruzi cyangwa mu bindi ariko ntabwo ari necessary ko abantu bose borora inka cyane ko bamwe banazihabwa batanatojwe n'urukundo rwazo kandi inka yororwa n'urukundo mbere y'ubushobozi inka nyiri wanjye ndayibona nkumva mbabaye cyane rero ntibinozwe neza rwose bafashwe mu bindi ariko bitari inka mu gihe batazishoboye cyane batanazikunda kuko ushajya inka aryama nkayo ni umugani w'ikinyarwanda kuryama nkayo rero ubwo nuvuga ngo wowe uriyanga ukayishyira imbere ariko undi arashakamo amata kandi ntacyo yihaye ariko nkabaza nanone udagenero kuri imikorere y'imicungire y'amafaranga y'ibya Rwanda izindi nzego zishinzwe gukumira uruswa kunyereza ya leta mukora no mute kugira nkaho bose mutugira abanyeje za miliyare wenda nk'uyu munsi bamwe bakaba harangaho bigeze banabibazwa kuko igihe ibintu biri hote nta mpamvu yo gutegereza iprocedure ya raporo yo kuza mu nteko yo kuzajya muri komisiyo ibintu birebire biraho ngaho uriya muntu akweretse ko akameza gakoresha miliyoni imwe na magana abiri uwo ari amafaranga yawe wabyemera kuki inzego zishinzwe udahita muzibwira ati dore ntabwo byumvikana uyu muntu ntabwo bikeneye ankete ari kubyemerera dore impapuro aremera ko yakishyuye miliyoni imwe na magana abiri ka kantu k'imbaho ziriho amasinga ibihumbi magana inane hema ntabwo niba byemera ko yayishyuye kuki inzego zibishinzwe zahita zitangira kumukurikirana mbere yuko n'iyi raporo igera imbere y'abadepite umuntu aremera ko yatanze isoko atanashingiye ku byari mu gitabo gishyikirizwa cya dawo cyangwa gishinzwe amasoko ntuzi niba byemera za miliyari zaragiye mugihe muri porosesi ya raporo inzego ziba zikora akazi kazo rero niba kandi hariho muri bloke odita genero mwatubwira tukabongera ububasha cyangwa ngombwa nabo ngaho mugahita musaba ubusinzira cyangwa bukaba bubashyize ahantu mu gihe muri gukora raporo mu gihe n'ibindi biri gukorwa ariko rero ibintu biri aho ngaho birajya rutine abantu barimo barakata bari kunyereza ibya rubanda niba amategeko hari aho abagonga mugise bityo bavugurure tubongere ububasha niba mfite n'ububasha hari aho mugera mukaba buroke pari ububasha itegeko ribongere ububasha bene abo ngabo bigaragare ntibikeneye byinshi bari bumubitse ahantu ariko rubu ari kuyo
murakoze nyakubahwa sipika kongera kumva ijambo shimwe utagenero ku bisobanuro atanze byumvikana ariko hari icyo namusabye nk'inama numvise abaye nk'ucaho yihuta nashatse kumenya naho mikorere ya utagenero nta mbogamizi zirimo cyane cyane zishingiye ku itegeko ese mubona itegeko rinoze rimeze neza mubona ububasha mufite uburyo mukoramo binoze cyangwa se hari icyanozwa kurushaho kuko niba ugeze mu kazi kawe ukabona ikintu kigaragara bavuga gicanye maremare gutegereza gutanga raporo gutegereza izi porosedire zose ese ntabwo byashoboka ko uhita usaba ko ako kanya umuntu aba anahagaritswe mu gihe ibindi bigikorwa ese mu gihe ukoze odite mu kigo ugasanga ni agahomamunwa umwaka wa mbere umuyobozi ntagire igikorwa akagumaho wagaruka mu wundi mwaka ugasanga inama mu mugira z'uvugira akurikize n'ubundi yavuniye ibiti mu matwi akongera agaruka agahomamunwa ukubwira ukabyandika hari ubwo uhabwa ububasha uhasanga ubwa mbere ntacyo yahindutseho ubwa kabiri ntacyo yahindutseho ukavuga ati naba ahagaze noneho ibindi bikomeza bikurikiranwa twe dukora amategeko se icy'ingenzi uko wanoze agafasha abantu gutera imbere no gukora neza ariko ubu tutagenda umuntu umukashe wa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu hazagera ahubwo nawe guca inama azabone ko uza gusuka akora konsita ubundi ukavuga ugatanga raporo zinoze ikirere muri icyo ntabwo icyo kintu cyashoboka ariko nticyari igitekerezo batanganya kuba sipika murakoze
baditahuka ngabo rero bitwa intumwa za rubanda ibyo babibereye mu nteko ishinga amategeko ibibazo by'ingutu bihangayisha abaturage ntibabikomozaho ntibashobora gutumiza umukuru w'igihugu witwa umukuru w'igihugu ngo bamukontorore ahubwo bakaza hano batera imbabazi ko ngo ibya rubanda binyerezwa epimati birababaje kubona igihugu nk'u Rwanda intumwa za rubanda zishobora gukontorora umukuru w'igihugu aho mu Bwongereza murabizi batumiza premier ministre bakamukontorora hano muri Amerika tuzi ko sena ikontorora cyangwa inteko ikontorora umukuru w'igihugu ibihugu byose hafi ku isi bifite za leta cyangwa abadepite bakontorora executive ariko mu Rwanda nta muntu n'umwe ushaka gukontorora executive yo mu Rwanda ngo amenye uko ikora babisakurizara mu nteko bikarangira aha rero niho twari tuvuye kuri ya ngingo ya mbere ya dictatorship ukanibaza uti abantu bose bashobora guhamagazwa mu nteko ariko ntabwo ushaka gutunga agatoki n'umukuru w'igihugu kubera ko ari we twavuga nyirabayazana w'imiyoborere mibi iri mu gihugu cy'u Rwanda ubwo bujura bavuga bwose butangirira hariya hejuru baravuga ngo ifi ijya gupfa itangira kubara mu mutwe ibyavugwa byose byavugwa ariko mu gihe batarariwa kuri executive yo mu Rwanda ngo barebe Kagame nawe ayo yiba abandi bararingana bibuta uvungukira twarabivuga ku bushize tureba bamporike takambira Kagame wagiye ubona abanyamakuru bose bandika bati yarenze urwego rwa rw'ubucamanza abona ko agomba kubwira ari mwenyewe uriya ni wewe nyine n'abaraborwa basaba imbabazi bamusaba Kagame imbabazi bahemutse iyo Kagame avuze ati nimo bakurikira nimo bakurikirana nyine niko bimeze wabonye urubanza rwa Prestige rurimo rubera mu muhezo rwa rubanza rwa Miss Rwanda rwatangiye kubera mu muhezo nta rusha kumenya n'ibirimo kuvugirwamo kubera icyo ari imanza zibera muri public izindi zikabera mu muhezo tukumva imanza y'abasirikare bakuru bamwe zirabera ku karubanda ariko uru rubanza abantu bambwiye batari ko harimo iki cyatuma bava ngo rubere mu muhezo ese rwahungabanya umudendezo w'igihugu narwo harimo ibintu byinshi rero tuba tugomba kwibazaho ibintu byo mu Rwanda biteye kwibaza byinshi nagira ngo dukore komantere kuri iyi nkuru ntabwo turi buyitindeho tube twasoza ijambo ni ryanyu bwa nepimake
u Rwanda ni igihugu kidasanzwe wasanga uburanga bw'abana bw'abakobwa bushobora guhungabanya umutekano w'igihugu akaba ariyo mpamvu urubanza rugomba kubera mu muhezo ibyo aribyo byose biragaragara ko hari ibyo bashaka guhisha kandi nyiri urubanza nyiri gufatwa waravuga ati niba n'umunyabyaha rubanda rubibone niba kandi ntari nawe nabyo rubibone ariko abandi ntibabishaka ubwo hari ikibyihishe inyuma ibyo aribyo byose naho kuvuga uti ni gute abadepite cyangwa abasenateri badahamagaza egizegitifu baba abaminisitiri cyangwa baba perezida ngo bahere kuri perezida bamubaze Bwana Serge ko kuri Kigali nk'abanzi ko mwari mufite abayaya n'ababoyi mwagiye kwishakira iwanyu mu cyaro cyangwa aho ngaho i Kigali uwo muyaya n'umuboyi bari guhagarara imbere ya so cyangwa nyoko bakamubaza rekonte ntabwo bishoboka nta bayaya bishakiye bagiye bashatse rekondisiyo bashatse batereka aho ngaho barazana bazana aho ngaho bariya badepite wambwira
ariko urakibuka mu mwaka w'2023 nakibaje bamoriki ubwo twahoraga abaye intumwa ya rubanda ndamubaza ati nujya mu nteko ishinga amategeko uzaba intumwa ya rubanda cyangwa uzaba intumwa ya Kagame arambwira ati ningere rwose ati nzakora ibishoboka byose agerageza kundi mangatanya kimwe n'abangaba rero
ni kimwe n'abangaba none se wambwira umudepite n'umwe muri abo bose batowe nta n'umwe babanome ngo bari kuri FPR bakajya guhitagiza abaturage ngo ni mutore FPR ngo cyangwa PSD ibintu bidafite umutwe n'ikibuno donko bagushyiraho kubera ko bashatse bakurebye mu jisho neza bagasanga uzakora ibyo Kagame ashaka njyewe akaba ari nayo mpamvu ngaruka kuri ibi ngibi abantu bavuga ngo abantu baranyereza ntabwo mvuze ko mu Rwanda hatari ibisambo ariko kugira ngo utinyuke kunyereza miliyoni icumi miliyoni zingahe muri kiriya gihugu Kagame atabifitemo uruhare waba urinde wabitinyuka ute abiba bose bibira Kagame ntago niyo waba uri igihanganye kingana gute uri James Musoni wajya kwiba umushinga wa rukarara wose ngo urangize hariho miliyoni zirenga 100 bizarangize aho imashini zidafite n'amazi umugezi barakarikiye nabi ntamazi ashobora kuboneka nuko ari amafaranga bashaka kurya ayo mafaranga baragenda bakayagabana na Kagame cyangwa n'umuryango we bakagenda bagaterura nka bya n'imiramongi yagendaga mu gaciro ati nimuza n'amafaranga batituza nayo cyose muravuga iki mwabasenzi mwe bakayamuha akanayasinya ariko barangiza bakabizira ibi byose niko bigenda ntabwo n'ikimenyimenye ni uko barangiza kuyiba babahamagara bati byagenze gute noneho bagashaka kwisobanura bakumva yitemo bakababaza ko batise iyo hari icyo mwaba mwaravuganye bati tututuze batire mu muracyo agenda atatugwa mu maboko bugacya bakamunoma ambasaderi
ngo barabagaya ngo barabahamagara bakabagaya
bati kuki utabikoze mu rwego muri smart way kuki utabikoze mu rwego rwo hejuru ku buryo batakubona icyo gihe bakakushyira mu mwanya utazongera kugereza gute ntabwo wabonye wa wundi wari minisitiri w'ubuvuzi n'indera wo banumye ambasaderi wa mugore
Diane Gashumba
wabonye ikibazo Kagame yamutuyeho ukagira ngo twari tuzi ko ari bufungirwe munsi ya gata muri etaje ya gatanu ujya ikuzimu imageragere ukurikije uko Kagame yamututse ariko byaje guhinduka bibaye kuba ambasaderi nuko yasobanuye uko byagenze yaragiye bisobanura neza batakamba ariko se kari mwebwe mwantumye ko byagenze guca na guca bati ariko urabizi ko kwa mugani nabo rero Kagame warajya bakavuga bati finalement abantu bazadushiraho ntago ukosheje wese ugize gute yagira ngo tu ngo tujye kumufunga kuri abantu bazadushaho bakagira niyo myanya bakayitinya niyo mpamvu bafungamo babakozemo bakabagarura bakagaruka bavuga ko bazaza bakora icyo Kagame ashaka na ndetse abantu agiramo bakishakira imirimo bakandika igitabo cy'umutumba w'impapuro 400 zigerekera zerekanwe ingengabitekerezo genocide ngabo nuko bakoze harimo abiba harimo abakosa ariko abiba ntago biba banyereza amafaranga angana kuriya batabivuganye n'umuryango wa Kagame niko bagenda basa nta kintu na kimwe n'ibi ngibi bya Miss Rwanda urabureba uyu muhungu icyo bashaka ni ukumwambura isoko buriya byarangiye ntago bumbaga umuntu utagendera ku mategeko yaba ijana ku ijana ushobora kwigurira tike akajya i Burayi cyangwa akajya muri Amerika byaba na ngombwa akaba yapera n'umukobwa uzamuha happiness urumva ibyo nabyo ntabwo babyemera ku muntu umeze gutyo ntabwo yagira amafaranga ameze gutyo akagendera mu modoka ashaka kubera umushinga yigi niba umuhungu yaraje mu Bufaransa cyangwa akaza mu Bwongereza akiga uko baruganiza Miss nawe akagenda akabyoruganiza mu Rwanda kandi bigakunda kumugirira icyo simvuze ko atari umunyabyaha ntabwo nshaka kumweza n'iki byose ariko byo ikigaragara icyahise kigaragara niba yace ko urubanza rwe ruburanishwa ku mugaragaro bakabyanga hari ibyo bashaka guhisha we ntacyo ashaka guhisha ariko bo barashaka guhisha abashaka guhisha rero nibo babifitemo inyungu ibyo byose ni byo ngibyo aba badepite bazavuga baruhe ariko nabo kuvuga ngira ngo nabo banyaraho beretswe kuvuga guhaguruka akavuga ati imishinga irakomeza ikanyerezwa uriya mu ngarambe nawe aba yamuhamagaye ati wowe uze kuvuga ibi nawe uze kuvuga ibi nurenga kuri bariyeri nagushingiye ubutaha ntabwo uzaza ku irisi
ni ikibazo kuko ibi guhora gusa bavuga ariko nta wa mugari nta byemezo bifatwa nabyo bitera ikibazo Komrade Ali Abdulkarimu niyo ngingo dusorezaho nta byinshi twanayivuzeho twayikayivugaho kuko wa mugani ubwabo barivugira bati duhora tuvuga ariko ntacyo bijya bitanga ubundi inteko yari imaze iki niba idashobora gutumiza executive executive niyo ngewe ntunga w'urutoki kubera ariko niyo ikingira ikibaba aba bajura bose kandi nanone tugiye kureba biba twari dukwiye guhera muri village urugwiro cyomara araza akagura inzu ya miliyoni eshanu ahangaha muri Amerika nta kazi afite uwajya kureba umushahara wa Kagame uvuge muri iyi myaka maze byitwa ko bibera u Rwanda ugafata ibyo mu 12 ugakuba n'imyaka maze ahembwa wasanga ntabwo habwa mitingi kujya kugura ayo mazu hano muri Amerika n'andi hirya no hino audit itamukorerwaho igakorerwa ku bandi yaba ari audit na munagana ari Abdulkarim ijambo ryanjye kuri ingingo
Serije urakoze cyane nshimire Pimake kubyo asobanuye nawe kumwunganiye hari ibintu tugomba gusobanukirwa Serije tugomba kumenya yuko ikiri mu Rwanda ari igitugu kugira ngo igitugu gishobore kubaho rero kinabe ikinyagitugu kibe leta y'igitugu ya nyayo nuko ikintu cyitwa checks and balance ikintu ibintu sinzi mu kinyarwanda uko nakwita checks and balance mbese institution zagatumye habaho umwe kubaza undi kugira ngo mbese ushatse kuyoba cyangwa institution ishatse kuyoba igire zigomba kuba ziri independent
ziba zisanzure buhagije ku buryo zikontrolana ntihagire
control kugira ngo habeho control nyayo ku bintu byerekeye umutungo wa rubanda ibintu birebana na rubanda ibintu bikorwa iki
kugira ngo ibyo bintu bibeho bya control nyayo ibe umuntu hakoreshe umwanya arimo cyangwa imbaraga afite kugira ngo anyereze bya rubanda cyangwa akoreshe nabi bya rubanda cyangwa atoteze rubanda izo nzego ukoresha tu zigomba kuba zihari ariko zose zikora nta nimwe ijya kwivanga mu kazi k'izindi k'iyindi ubwo ni pararoma ari ishyiraho amategeko ariko akaba ari iyo navugira rubanda tuvuge niyo representation ya rubanda ya kabiri niyo ubutabera cyangwa judiciary ikigo ikikorayo ari ukumana ngo ayo mategeko bemeje rubanda yamaze pararoma yemeje arakurikijwe uyasenye arahanwa haba hari umuturage urenganyijwe akarenganurwa ibintu nk'ibyo mbyo cyangwa haba hari impaka zihari haba hari mu nzego hagati cyangwa mu baturage bikabikora byita ubutabera butabereye buri hagati kabisa buca urubanza buraramye butya bukurikije amategeko yanditswe n'ukuntu bigomba kumera icya gatatu ni abakorera leta amina abakorera abaturage ariyo guverinoma ibifite kontra hagati yayo n'abaturage ati nyenza akora imyaka y'abari itanu cyangwa si irindwi mbakorera ibintu bimeze bitya mbarindira amafaranga yanyu yibanyanyereje za nzego zimpane habeho enforcement yo kureba ngo muntwaye mu rukiko ibyo bintu rero abanyagitugu ko bakora baragenda ibyo bintu byose bakabisenya bakabimira bunguri hagasigara ikintu kimwe gusa hagasigara umunyagitugu umuturage nta butabera azabona narenganurwa narengana ntawe uzamurenganura mbese ntawe uzamuvugira pararoma bakayimira ibyo mwumvise muvuga ngo ni amarisiti bakajya hariya ari ikinamico bakajya hariya ari show ari bushombe na cyankwanze ariko ni cyankwanze na bushombe ibintu nk'ibyo byo cyankwaza akaba ari ibintu biba biri stage managed ariko bidafite ishingiro nk'uko ubona umuntu agenda hariya kakitinga yuko ari perezida cyangwa ari mu cyogajuru kandi atakirimo niyo paroma y'u Rwanda niyo mpamvu tubyita amawuwa ibira indabyo ariko indabyo nazo za feke atari indabyo zimwe zihumeka zimwe bagomba zikeneye amazi kugira ngo zimare icyumweru oya ni za zindi za mironko plastiki niyo iriya paroma y'u Rwanda so baza kwereka rero iriya kinamico bakibaza ibyo bintu ngo dutagena n'ibiki ni ikinamico niyo dutagena arabizi araza akabitanga ariko nta baramubaza bati ukeneye itegeko nimbwo nari base muzabikora ntacyo mushobora gukora kuko ubitwara ubyambura ni wa wundi wamize izo nzego zose bunguri nka wa mutwara rero ni Kagame n'umuryango we
ya urakoze cyane Ali Abdulkarim reka tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu rero mpite naguheraho
bwana Serge utari wagera ku musozo wahoze ukomoza uvuga uti umujura mukuru ni Kagame hejuru uti umwana waraza akagura inzu ya miliyoni eshanu hano nta
bagiye kwigurisha
kubera ko batangiye kubarura imitungo yabo ubwana Serge ngukoreye imibare yihuse uretse iyo nzu yonyine irangana n'umushahara Kagame yaba yarahembwe kuva abayeho ndavuga ari mu Rwanda nabibariye kuri bya 2012 batubwira nta faranga na rimwe yariyeho imyaka 28 irashize n'igihe bavuga ngo ni vice perezida n'amezi 336 imyaka 28 urumva gukuba 2012 by'amadolari ni miliyoni enye n'ibihumbi 32 niyo mutungo yari akwiye kuba afite none umwana waragura inzu ya miliyoni eshanu gutyo imagine vu
iyo ni imwe mu nyinshi pima iyo
ni imwe mu nyinshi za ambasade zose amazu y'abakozi ba ambasade zose hose hose n'amazu ya Kagame ayo mafaranga yayavanye hehe tutagiye mu mafaranga yajyanye muri za Panama Papers tutavuza yahisha kuri ba bakwe we n'iki byose
we mujura mukuru none se nyine ntabwo wumvise Sadat avuga ati hari wageze muri Kigali cyukuri misarani yujuje miliyari nawe bagiye kureba bakubaza ukuntu yagezeho nanone urumva rero umwe ruturutse bukuru bucyakureho hose nuko yigambye afite miliyari ariko hari n'abandi bameze bafite za miliyari
Kagame ni umujura ukorana n'abandi bajura ni nk'umucuruzi w'urumogi ukorana n'abandi bacuruzi w'urumogi ntago ajya kubaka rutoya bavuye nawe arareka bakagenda bafataho bagacuruza bakagira ntuza agomba gukorana abantu babyumvikanaho kimwe kuvuga rero ngo azafata abajura bafunge ntago bizashoboka kubera ko n'umujura mukuru uru ni urugero rwonyine rwumvikana miliyoni enye nizo yagakwiye kuba afite niba yara na faranga na imwe yaba yarakoze byo byakumvikana reka tuzikube wenda n'inshuro eshanu iyo miliyoni 20 ajya kugira miliyoni 100 ngahe zivuye he
reka dusoze ikiganiro cyacu reka mere kuri Ali Abdulkarim Ali Abdulkarim ubutumwa sigira abateze amatwi ikiganiro cyacu mu mugihe kigufi cyane dusigaranye niba ari ubutumwa bafitiye mbere ko dutandukana
serije ubutumwa mbafitiye mbere na mbere ni ugusobanukirwa yuko ikibazo cyacu ntabwo ari Kagame buri gihe mbivuge we yarigaragaje nta kindi kintu kizima umuntu ashobora kumutegaho nta kindi uretse ikinyoma uretse kwica uretse kuguma abeshya amahanga agira ibikihindura ngo nigihangange anakoresha abana b'abanyarwanda noneho yabahinduye n'abacakara so nta kindi so abanyarwanda ni ubwacu dufite gukora uko dushoboye tugahaguruka tugahagarika bino bintu tukitabara tugatabara abanyarwanda natwe twitabara tugatabara abanyarwanda kugira ngo tugire ishingiro ryo kubakira abana bacu bazaba abana nk'abandi nk'abandi bantu b'ibindi bihugu bisanzuye bishyira bakizana bavuga yacyuzinga kuba umunyamakuru ntabizire nk'uko mubona cyuma Hassan yabizize uriya Dieudonne nk'uko Christopher Kayumba yabizize umuntu wize journalism akanayigisha ariko kubera yuko yanditse igitabo agatabo yatangije agatabo kitwa Chronicles yarangiza akavuga ati ibi ntabwo birimo kugenda akaba aheze mu munyururu aho u Rwanda rugira umuntu w'umudokta waba mara kuba dokta amaze kubona iyo za mpamya buserivisi z'ikirenga udashobora kujya gupfukamira umuntu ugomba kuvuga ibintu uvuga facts uvuga ibintu bifite ishingiro wakozeho research ntuze kuvuga ngo oya njye ngomba gushimisha abarakara barakara kuki bagomba kurakara kuki ugomba gutekereza ko barakara ni uko ubuzi kugira ngo kuvuga ari amafuti so Serije abanyarwanda basubize basobanukirwe ku kibazo ari twebwe ubwacu nta wundi uzaza kudutabara duhaguruke twishyire hamwe ubumwe bwacu burakenewe nitumara kwishyiramo tugakomera nta kintu kimwe kizatunanira bare urugero mbaha rwo kurebera FPL abari hanze bishyize hamwe nta cyabananiye nta batangiriye n'abagerageje bose n'ubufaransa bwagerageje kuza ngo bukore ibiki bwarananiwe bagera ku cyo bagezeho natwe rero ubururu turi na benshi haba bari hanze haba bari mu gihugu haba bari mu karere twese kibagi gutu dutandukanye byanze bikunze tuzitabara ariko tunatangira gukora umusingi w'abana bacu n'abuzukuru bacu ibyo nibyo ndimo gusaba abanyarwanda ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ni ukwikoma mu mutima barangiza tugakora icyo dukwiriye gukora ntitube baden ku bindi bihugu ntitwihindure imbwa cyangwa ngo tuyihindure ingaruzo z'umuheto kuko turimo gushaka birashoboka kandi bigomba kuba nibaza bakatwifashaho bizabanguka nibatinda bizatinda ariko byanze bikunze byo bigomba kuba urakoze cyane Serge nta gahanga ntigahangure
urakoze cyane Comrade Ali Abdulkarim Comrade Pimache ubutumwa wasorezaho mbere ko dutandukana
urakoze bwana Serge ibi bihugu tubamo habamo amahoro hakabamo na demokrasi amahoro na demokrasi ni ibirezi bihenda ni ikirezi dogo ni ikintu cy'ingirakamaro gikomeye cyane ntago bapfuye kubigeraho gutyo hose nibihe byose ikintu cyiza kirahenda ntago umuntu azaza kugucuruza ikiro cya zahabu lengodo ipima ikiro azakubwira ko bigura amapound ijana cyangwa amadolari ijana uzahite wiruka wumve ko akubeshye ntabwo umuntu yaza kugurisha amahoro akubwira amahoro utaharaniye ngo uzumve ko ari amahoro nyakuri ngo uzabyemere ntabwo abandi aribo bazayaharanira kuri wowe nawe ugomba kuyagiramo uruhare ugana Serije abantu bagomba kuva muri comfort zone barimo bakumva ntabwo uzajya kwikorera ibikarito uzuhahira umuryango wawe uze ujye mu biruhuko nk'uko bisanzwe noneho utegereze ko Serije na Yupima karibo bazakubonera ribeti ngo uzasubire muri cya gihugu gifite demokarasi wowe wari wicaye woye bikombera ikiguzi ni ikiguzi kuri buri wese kumva rero ko hari abandi bazabigwani nk'ibyo abantu hari abantu benshi binjiji bajya bavuga ngo nonge ibi bihugu ngo buriya bizabwira Kagame azane demokarasi bizamubwira azane demokarasi ahubwo bizamujijisha ku buryo azava umudikitata ku buryo bazajya bamutegeka ibyo bashaka kugira ngo bashobore uko bamushyira impunzi akazemera uko bamunyuraho ngo ajye gucuruza abana b'u Rwanda ngo bajye kurasana aho intambara zitari izabo bakabyemera niko abo bantu bazakora ku nyungu z'igihugu cyabo twebwe nitudahaguruka nk'abanyarwanda tugaharanira igihugu cyacu kizakomeza kuba navuga igikoropesho zakomeza kuba nta gaciro abanyarwanda tuzakomeze tubuyere gutya ni twebwe wo guhaguruka rero tukamenya ko bigombera ikiguzi tukamenya ko turi mu bihe bidasanzwe tugomba gukora ku buryo budasanzwe kugira ngo uriya muntu tumuveho ntabwo tuzakora ku buryo ubwo kuvuga ngo turavuga amagambo gusa cyangwa ubwo kuvuga ngo ngenda bikora ukwanjye mu nguni yawe nawe bikora ukwawe ngo tuzaye nitutakiri hamwe ntabwo tuzamushobora kubera ko afite ingufu z'amafaranga afite ingufu z'abantu yahaye ruswa b'abazungu bamuvugira nitudashyira hamwe ngo dukore uko dushoboye ntabwo azavaho kandi abana b'abanyarwanda bazakwishwa n'imbunja abana b'abanyarwanda bazakomeza kujya kugwa ku rugamba muri Mozambique no muri Central Africa no muri Mali wabibonye ko byatangiye ibyo byose tubyarira umunaba abanyarwanda dukomeze tutatane tubuyere ku isi kandi natwe twari dufite igihugu dukwiye kubamo nk'abanyarwanda tukakibanamo mu mahoro mu bwisanzure no muri demokarasi bwana Serije urakoze
urakoze cyane comrade Ipima Kinamushobora urakoze cyane comrade Ali Abdul Karim dushimire abantu badukurikiye n'abatanze ibitekerezo dushimire n'abazatwandikira ibitekerezo byabo nyuma ya kino kiganiro na rero dushore ikiganiro cyacu cy'umunsi wa gatanu igihe ni iki ufite igitekerezo cyifuza ku kino kiganiro wandikira raditahuka @gmail.com byaba ngombwa tukazagaruka ku ngingo twaganiriye kandi ni uburenganzira bwanyu bwo kutubwira icyo mutekereza mwakoze cyane mwese twabanye umugoroba mwiza aho bwije ijoro ryiza aho bwije igitondo cyiza aho bukeye abagiye kuryama namwe rero twababwira tuti murararyana itinebeteka tuzatsinda n'ubutaha